Pigie Bwana makofi. Pigie Bwana makofi. Yeye ni Mungu anayeweza kufanya kushangaza. Anaponya magonjwa yote. Pigie Bwana makofi. Hallelujah.
Thank you Jesus. Je, ni kulinganishe Je, ni kufananishe Je, ni kulinganishe Je, ni kufananishe Bwana Wakulinganishwa nawe Wakufananishwa nawe
Hey Bwana
Wakulinganishwa nawe Yeah. Wakufananishwa nawe Hakuna
Pigie Bwana makofi